kuno nyamunange nombula nankabanga ndoza ate nenvawo nekuba kusimu nankabanga ndoza sabaluwago gali nkumu nkukokolakotulonokabula nankabanga ndoza emere nagibanga tempomera
Kanyoza mukame yankola kubanga wanyamba
yo era njagala.